Ah, chica, dice.
Remember where you gone from. Zambian music published. Don't pussy over.
Is to bring that sexy back. The joy that I feel when she texts me back. I think she ni webo nda kumfaka bafa. Chapone na moka de no need no kuchafa.
Fish feel me.
Ni icon no speak.
I don't fish feel me.
That do the stick. The way that she holding me tighty. Telling she and everybody wanna fight me.
Good luck is any wakim.
Nimba ya tokoma. Na selilo kuna kwa selila. Na penika, na kwa penika. Na mpada mina bita na mufam. Kala dilangu mpaka pili bipa fienga wambala. Kiwe na inevi babidi tuitanga ke kumachia paka kavala.
Okezo na ninda chibondo lako. Bimu udi umu nedinso nimpenda. Ndetambe chimundu hoping chidicheka. Popopo tagesha no mwenfu ninteta. Bando mupagi tashenda musecha. Panombolo wivile njongolo. Kutumwe na figiongo nindombolo. Gato ficha pakedi de chombolo. Ninshuku pesa tagesha kuchombolo. Chilenje batindi na kefi. Tinadishiba mwenda na geto. Kimi kwa titachumfa loketu. Fuseke methanda loketu.
Nimba ya tokoma. Na selilo kuna kwa selila. Na penika, na kwa penika. Na mpada mina bita na mufa. Kala dilangu mpaka pidi. Bipa fienga wambala. Kiwe na imevi babidi tuitanga te kumachia paka kavala.
Remember where you come from. Zambian music promised.